Chizimidunda.com.
Zanzibar, mwezi huu leo wa heri, katulete.
Mungu yenye jaza.
Midundo.com.